3,000 million sounds of Carina.
Yeah. Life. Unpredictable to sana. Wasi wengine watakulike, wengine wakutharau. Lakini kwa history yote,
I speak my mind on the mic, speaking out pure diligence. Whoa, siwezi mind kuwa influence. I am daily on the grind, living life. Niye yangu representing the one
who saved me.
Sitaki mi kurudi nyuma,
nataka kusonga mbele.
I am focused on the prize
and my future looking bright.
Nam saka daily, no ifs, no maybe. Solid rock on which I stand,
other ground sinking sand.
Yo, mbali nimetoka God,
mbali ninaenda.
Sio kwa nguvu zangu but
ni kwa nguvu zako.
I boast in your name, Father God, see your fame. I set the record straight, everyone appreciate.
Na hata wakinilenga,
lazima niwaambie.
Hata wakinibeba,
lazima niwaambie.
Hata wakinichorea,
bado nitawaambia.
Upendo wako daily,
Mungu Baba saidia.
Hata wakinichukia,
lazima niwaambie.
Hata wakinidharau,
lazima niwaambie.
Hata wakinikataa,
bado nitawaambia.
Kila siku daily,
Mungu Baba saidia.
Wametoa mbali sana, ndo maana ninakazana. Niende juu, niende chini, niende wapi ako nami. Kila siku everyday, siwezi ishi bila ye.
Wamenifanya maisha ni mikio cha jamii.
Only rock my pet will ever choose to land on.
He's the only one I choose to ever live me life for.
I'm the only place I can never dream to love for God.
Nipo sa